kesho natangaza nipo single. Nani hata nikubali kutoka na mikimtindo. Nani hata nikubali tufunge ndoa ya mkataba. Mwezi wa sita sio mbali, aitwe mama niitwe baba. Miezi tisa sio mbali, uwe masikini tajiri nakupokea tu. Uwe masikini tajiri nakupokea tu. Cha msingi uwe una hema nakupokea tu. Mapepe
kuja 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 nikuone
nakusubiri.
Kuja 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 nikuone
nakusubiri.
Kuja 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 nikuone
nakusubiri. Nikupe kachumbali na nani ujitulize, au nikupe samaki na wali ujitulize. Ukinelepa ninelepe la wewe mpenzi, ukiondoka niondoke la wewe baby. Uwe masikini tajiri nakupokea tu. Uwe masikini tajiri na kupokea tu. Cha msingi uwe una hema na kupokea tu. Mabebe
kuja 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 nikuone
na kusubiri.
Kuja 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 nikuone
na kusubiri.
Kuja 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 nikuone
na kusubiri. Fire. Na nusu.